Motumman Ethiopia kale sama gala makale ratti same rahalela gaggesusa humnotin Tigray ke sabe stanijuru tokumma motumota gamasan gabasa lella kana ilala kajrufi ya dessa tita usaib sejira gabasa gutu tujbe des
oins bombi kun jiratto ta fujjetto ta gargarsa Tigray ke sanille gabasa mejira witata kale saboder Sabahimam motumma Ethiopia ka ibsat chaasa kunnam dinanno Tigray rat ka fulefate halella samirani geggesusa beksise jira tokumma motumota gabasalesan tintala jirachu beksise
We're still trying to verify the details of the airstrikes, but we are deeply concerned about the potential impact on civilians who reside or work in the affected areas.
Iba injirato tananno jiratan yokan ojjetan ratti qabulaljise akkanno yaddese magala magale ratta lellan samirran rawatan walitti buinsa kaaba Ethiopia akkanammesun mumichabarreessa isaan yaddese jira qaamni martinu civilota yokan caasale civili ratti fullefachurra akka ufqusatan yaadachiisaniiru mumichi barreessaan dubbiif wal barbaadun akka dhaabatu irra deebi'anii waamicha dabarsaniiru paartileen martinu nageenya uummataaf dursa akka kennan akkasumas deddeebii boba'aa dabalatee gargaarsa namoomaa murteessaa ta'eef daandiin akka saaqamu gaafataniiru jedhan